Then saith he unto his disciples, The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest.
Sioni haya kwa Bwana, kwake nitang'ara. Mti wake sitakanani neno ima.
Msalaba
ndio asili ya mema, nikatua
Ooh. msalabani kwa Mwokozi.
Hapo niliomba upozi, akaniona mpenzi. Mwana wa Mungu,
aleluya.
Mwana wa Mungu, Mwokozi wa niliomba utakatifu.